Wagute kula robari. The money I make is so honey. Newe batano na niwo baby. Na kufuna na wangu la lota. Roli nice, roli water. Nkwaga la total.
Baby ita yonzaleko Mwemba Mwemikono joma muta.
Hey, miss you. I wanna kiss you.
Baby,
you're my baby.
Yeah.